jiita maraya, maraya gani atakovuna? Unajiita maraya, malaya gani atojui kuchuna? Eti malaya Dar es Salaam kitamba chope upajui. Kajikuta malaya Dar es Salaam ata kidimbu upajui. Ona migu yako we kushoto kutupu, mapaja yamekonda yamekosa supu. Chumba ulichopanga we kinakosa ruku, na unavowashwa washwa kaumetiwa ukupu. Yani kwetu stop, hatu fall in love, hatu take it off, hatu fall in love. Kwetu stop, hatu fall in love, hatu take it off, hatu fall in love. Yeah, kila shule naidandia, bwana jampata nantangazia. Yeah, kila shule naidandia, bwana hajampata nantangazia. Ukuti 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 wa meme, kumbe mwashabani kaupata umeme. Ukuti 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 wa meme, Mwashabani kaupata umeme. Hata la kusema sina, aupendezi kwa piko wara upake ina. Shepuri mejina, limefuba, limekongoroka. Kwetu stop, hatu fall in love, hatu take off, hatu fall in love. Yeah, kila shule naidandia, bwana jampata nantangazia. Yeah, kila shule naidandia, bwana hajampata nantangazia. Yeah, up! Wanapenda kunita Jimmy Nemba Duli keyboard na tumyama. Wanangua faida wera za kendo udimbonde. Ukiona unacheka ujua unauza meno. Wanangu wote wajae.